Lolu hlelo lwezintshumayelo luthatha izifundo ezimpilweni zikaJosefa. Kunokufanayo okuningi phakathi kwempilo yakhe kanye nomsebenzi wenkosi uJesu. Ngakho ke phakathi kwempilo yakhe kanye neyethu njengabalandeli bakaJesu. Isihloko esithi ukuthola injongo lapho ukuphila kungasenzi imiqondo. Lo msindo oqoshiwe wenzelwe ukulungiselela izintshumayelo kwakho kuphela, hayi okunye ukusetshenzisa. Khumbula ke ukufaka imifanekiso nezindaba zakho njengokubona kwakho okungcono. Noma ubheke izindawo kulombhalo eziphakanyisiwe ongafaka kuzo imifanekiso. Sicela ukhumbule ukubika uma usushumayele phakathi kwezintshumayelo ezingaba ezine ukufinyela kwezisithupha. Mfundisi, siyabonga ukuthi sijabulile kakhulu ukuthi nawe uyingxenye yePastor's Circle nokuthi uzoshumayela ukushumayela okuguqula izimpilo. Intshumayelo yokuqala, ungaphula ukujikeleza. Umqondo ophakathi, uNkulunkulu ukhathalela labantu esizoba yibo ukudlula labo esimenzela kona. Njengoba esebenzisa isifundo ezikhathazayo ngezinsuku zonke zokuphila kwethu, singaphelisa ukwephuka okujikelezayo ezimpilweni zethu. Isingeniso salendaba yilesi. Wake waba kuhambo olude lwemoto ukufikela uzuze sengathi lolu hambo luthatha isikhathi eside ukufika lapho uya khona. Mhlawumbe uke waba nezingane emotweni nawe eseziphelelwe isineke futhi zize zibuze ukuthi sesifikile na. Esikhathini esiningi uNkulunkulu akasebenzisi indlela emfushane, kungase kuzwakale sengathi sithathe indlela ende, futhi mhlawumbe kwesinye isikhathi ezimpilweni zethu izinto zizwakala sengathi isikhathi eside sikunokufanele. Khumbula ke ukuthi uNkulunkulu unendaba nobudlelwane nokuthi siba ngobani, futhi ngenxa yamandla akhe amakhulu unezinhlelo ngenjongo eziqinisekile ngempilo zethu nangamunye ngamunye. Lezi nhlelo azilula neze, mhlawumbe njengezibalo ezilula njengezimpendulo ezijwayelekile. Kepha amacebo kaNkulunkulu asiholela emkhondweni efuna okuhle nokuthuthuka kwethu esikhathini eside. Njengabantwana bakaNkulunkulu kufanele sikhumbule isimiso esibalulekile esiwukuthi uNkulunkulu ukhathalela abantu esizoba yibo kunokudlula lokhu esimenzela khona. Futhi usibumba ngaso sonke isikhathi sokufunda. Lapho silingeka ukudumazeka kuNkulunkulu noma siphelela isineke, masikhumbule ukuthi uNkulunkulu uyazi ukuthi izindaba zethu ngamunye ngamunye zizophelela kanjani. Futhi njengoba sizothola empilweni kaJosefa, unendaba kakhulu kunentuthuko yalowo okuphuphumayo nokugcwaliseka kwephupho. UNkulunkulu uyazi ukuthi ngokusihambisa indlela ethize wangasibumba kanjani. Uyazi futhi ukuthi ngokuqiniseka esikhathini esinzima kungaholela ekusebenzeni ngokukhulu injabulo nasekwalisekeleni. Nguye kuphela owaziyo ukusilungiselela ukuthi sizizwele ukuhle kwakhe kakhulu. Angeke wazi lapho uNkulunkulu eza kuyisa khona. Kepha qiniseka ukuthi uma uzithola endleleni ehlukile, usendleleni elungile. Futhi uzothola ithuba elingashintsha impilo yakho unomphela. Manje ke sibheke umongo wempilo ngenkonzo yendoda okuthiwa uJosefa. Okokuqala, sizobheka isono emhlabeni sisiholela ekuphulweni kwamakhaya ethu. Mhlawumbe unokuzokukhathazeka ngokwazi ukuthi akuwona wonke umndeni ophelele. Seloku umuntu wawa, yonke imindeni iphulwe ngezinga elithile. Sonke sikhulelwa kwikhaya lelo okungenani elingisasebenza kahle. Kodwa umndeni kaJosefa wona wawungafani nemindeni yethu, wawungasebenzi ngokuphelele. Impilo yomndeni kaJosefa yayonakele ngokuphelele. Kukhona isifundo esibalulekile kithi kukho konke lokhu, ukuthi angeke uzwisise umndeni wakini ukufikela wazi imvelaphi yakini kancane. Ukuzwisisa uJosefa kufanele ukubayela emuva esizukulwaneni ukuze ukhone ukubona impilo kayise onguJakobe. UJakobe wayenguyise kaJosefa, wayaziwa njengomuntu okhohlisayo. Ukukhohlisa kukaJakobe kuyise uqobo wamayelana nobuzibulo nesibusiso kubonisa ukuthi wayezokwenza noma yini ukuze aphumelele. Lo mndeni okumele ukuba yingxenye yesivumelwano sika Abraham futhi ingxenye yecebo likaNkulunkulu lokuhlenga akuwona umndeni ophelele. Uma sibheka uyise kaJosefa nobudlelwane bakhe semdala kusisiza ukuthi sizwisise umongo wendaba kaJosefa uma sewusombuluka. Sifunda ngempilo kaJakobe ukusukela kuGenesis 25 lapho igama lakhe livela kuqala embhalweni womndeni kaAbraham. UGenesis 29 sifunda indaba yokuhlangana okokuqala kukaJakobe noRahel owayezokuba uthando lwempilo kaJakobe nalo owayebambe inhliziyo yakhe. Ngamafuphi uJakobe ubesebenzela uyise uLabani futhi wayezimisele ukusebenza iminyaka esikhombisa efuna ukuthi uRahel abe ngumakoti wakhe. Kepha uLabani wakhohlisa uJakobe. UJakobe engumkhohlisi onjalo wakhohliswa futhi iBhayibheli lithi uJakobe uqaphele ngemuva komshado ukuthi uLabani wenze lokho. Ngicabanga ukuthi kukhona isifunda lapho, akunjalo na? Kuzohlala kukhona umuntu okhohlisayo ngaphezulu oza kukhohlisa nawe futhi akwehlule. uLabani waba nobuqili kuJakobe eseshade uLeah, kepha uRahel wayezohlala isithandwa sempilo yakhe. uLabani wathi, ungaba naye, eqinisweni ungaba naye ngokushesha, kodwa ungikweleda eminye iminyaka esikhombisa. uJakobe engahlosile washada bobabili uLeah noRahel. uLeah uqala ukuba nezingane, eqinisweni unikeza uJakobe amadodana amane cishe ngokushesha. Ungacabangani unguRahel ubuke lokhu na? Ngokwesiko lasempumalanga eliphakathi, emuva ngalezo zikhathi ukuzalwa kwakubhekwa njengophawu lwesibusiso esivela kuNkulunkulu. Ngineqiniso ukuthi uRahel wazizwa sengathi uyashiyeka emuva uma wayedingeka ukufaka isandla sikwisizukulwane. Ngakho ke uRahel weza nombono omkhulu ovunyelwe ngokuphelele esikweni labo. uRahel wathi, kungaba njani sithandwa uye ocansini nencekukazi yami uBiliha? Futhi eqinisweni uBiliha wakwazi ukunika uJakobe amadodana amabili, uDani noNafithali. Futhi lokhu akufani nokuthi bazalwe nguRahel, kodwa kungcono kunokungabi nalutho. uLeah wenza ngokufanayo futhi waletha incekukazi yakhe uZilipha owazala amadodana amabili uGadi kanye noAsheri. uLeah wakhulelwa futhi wabusisa uJakobe ngeIsakari kanye noZebulon. Endleleni lapho indodakazi ogamalayo uDina wazalwa nayo. Bese kuthi ke ekugcineni kuvulwe isibeletho sikaRahel futhi naye wakhulelwa. uJosefa noBenjamin baba ngamadodana amabili alethwe kuRahel emhlabeni ngaphambi kokuba afe kabuhlungu. Ngabe konke lokhu kuzwakala kuyinto evamile kuwe? Sikhuluma ngomndeni oyinselelo lapha. Ingabe lokhu akwenzi umndeni wakho ubukeke ungcono kunendlela obucabanga ngayo na? Ngaphambi kokuba sikwazi ukungena emininingwangeni yokuphila kukaJosefa, kubalulekile ukuba wazi ngezimo nokuphuka obuyingxenye yomndeni wakhe. Uyise kaJosefa uJakobe wayekade enabafazi ababili, izancinza ezimbili, amadodana awu-12 nendodakazi eyodwa. Kodwa ke njengoba uzobona uNkulunkulu usebenzisa lezi nselelo zethu futhi ukuthi asikhombise ukuthi mkhulu kangakanani. Ifa likaJosefa lokuzalwa lomndeni wakubo owawukabili kukhombisa ukuthi ubangasebenzi kahle. Iningi lempilo kaJakobe lalibonakala ngokukhohlisa nokungasebenzi kahle. Yilokho okwakuyisifanekiso kuJosefa. Kodwa futhi yilokho akhetha ukungwenqaba empilweni yakhe ngokuhamba kwesikhathi. Okwesibili sizobuka ukuthi uNkulunkulu usebenzisa ubunzima ukusikhulisa. Ake sithathe indaba kaJosefa uma siyibuka kuGenesis 37 verse 1. Kuthi lokhu, uJakobe wakha ezweni lokukhothama kukayise ezweni laseCanaan. Kulesi sikhathi sokulotshwa kwendaba uJosefa wayekade eseneminyaka engu-17 futhi indaba iqala ngoJosefa ephuma ukuyosiza abafowabo endle. Uma sesifinyelela kuGenesis 37 verse 3, siphawula ngokusobala ukuthi uJosefa wayeyintandokazi kuyise. Kujwayelekile ukuthi njengabazali ukuthi sizwane kakhulu nengane eyodwa noma enye, kodwa kujwayelekile ukuthi lokhu kuvezwe obani. Futhi ukuthandwa kukaJosefa ngokuJakobe kwakubonakala ngobubele besipho sengubo yemibala kwakuyinto engahlakaniphile. UGenesis 37 verse 4 uyasicacisela ngokusobala ukuthi abafowabo bakaJosefa babesemzonda ngenxa yalokho futhi kwaba ngonobunzima obukhulu nomona emndenini. Manje uJosefa naye wathi ukuthelisa abafowabo lapho ebatshela ngamaphupho akhe. Weza kubo ngelunye usuku wathi, "Benginephupho, besisebenza sonke emasimini sindawonye futhi ephupheni lami kwakukhona izithungu zikakolweni eziyi-12. Lapho futhi izithungu zenu eziyi-12 zazikhothamela ezami. Futhi kwaba nelinye iphupho kodwa kwakubonakala sengathi akaboni umphumela waloko emndenini wakhe. Kuleli phupho wachaza ukuthi kwakunezinkanyezi eziyi-12 kanye nelanga nenyanga okuwukuthi zazimele ubaba wakhe nomama wakhe. Futhi lezi zinkanyezi eziyi-12, eziyi-11 kanye nelanga nenyanga kwamukhothamela. Impendulo yabafowabo yayilula impela kakhulu inengqondo. Uma sifunda kuGenesis 37 verse 8 bathi, "Ngabe uzimisela ukubusa phezu kwethu na? Uzosibusa ngempela?" Futhi bamzonda kakhulu besingasho ukuthi kulesi sizukulwane kubani ofile wakwenza inkosi. Yini yenza ucabanga ukuthi ukhethekile na? Ngicabanga ukuthi lokhu bekuyisiqalo sokuphela futhi lokhu kusho indawo ebalulekile okunguguqula amandla womndeni wabo. Ake sithi nje, izinto zazizange zibe lula kuJosefa owayesemusha. Njengoba kuzokwenzeka, uNkulunkulu wayephakamisa uJosefa futhi embonisa isithombe sokuthi kusasa lizoba yini. Abafowabo abakwazanga lokhu futhi ngokushesha basabela lokhu kulokho ababekubona ukuziqhenya kanye nokungahloniphi kukaJosefa. Abafowabo bakaJosefa bakhombisa inzondo yabo ngokumkhaphela, bephikisana nesiko lomndeni njengoba kubonakala. Bahlela ukuthi kusese nesikhathi ukuthi bazombulala. Bahlela ukuthi bazombulala nakanjani. Kodwa ke uRubeni owayeyizibulo, yena kanye noJuda umfowabo wesine bangenelela. uRubeni wayenecebo eliyimfihlo wathi, "Mphonseleni phakathi emgodini, lapho kepha bheka khona amanzi." Futhi wayenethemba lokuthi uzobuya ngasese amkhulule ngokuhamba kwesikhathi, ngoba uyazi ukuthi lokhu kuzophula inhliziyo kababa wakhe futhi njengoba emdala nguyena ozizwa enesibopho ngalokho. Abafowabo nangokuncenga kukaJuda bangambulali. Esikhundleni salokho bamthengisa enqoleni yabathengisi yabakwaMidiyani ababesendleleni eyayiya eGibhithe. Base bethatha ingubo kaJosefa, bahlaba imbuzi, baculisa ingubo yakhe egazini. Bathatha ingubo yakhe enegazi babuyela kuyise. Futhi kuyamangaza nalokho abakwenzayo uma sibuka le ndaba kuGenesis 37 verse 31. Abamtshela uJakobe, bahle kakhulu ekukhohliseni ngalokho bakwabelwe kubo. UJakobe ubeholelwa ekukholweni ukuthi uJosefa wehlelwa inhlekelele nokuthi wabulawa isilwane sasendle. Abamtshelanga amanga, bavele bamkhohlisa base bemholena endleleni eya ekukholweni okukude neqiniso. Le ndaba isikhombisa ukuthi izono zikababa zingaba izono zezingane. Kulokhu kudluliselwe esizukulwaneni esilandelayo. Uma bengamelani nakho, abafowethu bakhohlise ubaba wabo ngengubo egcwele igazi, futhi uJakobe uphatheke kabi ngokuba wayenqaba ukududuzwa. Wakhebhula izingubo zakhe, walila wathi, "Impilo yami iphelile. Angisoze ngibe nalo olunye usuku olujabulisayo empilweni yami yonke." Manje kule milayezo elandelayo sizobheka ukuthi impilo kaJosefa eGibhithe yayihamba kanjani. Kepha kwamanje ake siqale sibheke phambili sibone ukuthi yini eyenza lo mndeni ungasebenzi kahle. Uma sifunda isahluko 50 kuGenesis sibona ukuthi iphetha kanjani futhi nohlobo lwendoda uJosefa agcina eba yiyo. Sithola uJosefa esehlukile kakhulu kunabafowabo. UNkulunkulu ebunzimeni wabumba uJosefa njengoba ekumthumela endleleni eyahlukile eya eGibhithe. Futhi lokho kungenxa yokuthi ezindleleni ezihlukile zikaNkulunkulu uhlala enenhloso futhi ekhathalela intuthuko yethu. Okwesithathu sizobuka ukuthi amaKristu awaboshwanga izenzo ezendlula. Uma sibheka kuGenesis 50 ngemva kokufa kukaJakobe sibona indlela eJosefa akhetha ukuzithethelela ngayo abafowabo futhi abaphathe ngomusa nabo. UJosefa wakhetha ukwahlula ifa lakhe lomndeni lokungasebenzi, kepha ukugqashula ezintweni ezizazombumba ukuthi zichaze iningi labantu. Siyabona futhi ukuthi uJosefa futhi nakithi ukuguqula kwenzeka impela. Nokuthi ngomusa nosizo lukaNkulunkulu akudingeki ukuqhubekisela phambili izono zikayihlo. Akudingeki siphindaphinde noma sichazwe izimizabalazo yethu yomndeni nesono. Iqiniso liwukuthi okwadlula kuyohlala kufuna ukuba yikhona okukhulu ezimpilweni zethu kunekusasa lethu. Kepha ukwephiwa kuyincazelo yezinkinga zethu, hayi izabazazo. Lo mjikelezo wokungasebenzi kahle awungena kugwenywa. Kepha akufani nokuthi singamarobothi, akufani nokuthi siphelile. UJosefa akazange azifihle kulokho abafowabo ababekwenzele kuye. Kepha wenqaba ukubonwa njengesisulu sesikhathi sakhe esidlule. UJosefa uveza ukuthi asibanjwanga ukungasebenzi kahle kwethu nokwedlule. Nangempilo eyedlule singazikhethela inkululeko namhlanje. Ngifisa ke ukuthi ucabange ngalezi zibonelo zokhetho uJosefa azenza uma sesiya emaphethelweni alesifundo. Okokuqala sithola ukuthi uJosefa wenqaba inkohliso futhi wakhetha ubuqotho. Abantu babengamethemba futhi bamphathe ngezwi lakhe. Ukwesibili uJosefa wenqaba ukuziphindisela futhi wakhetha intethelelo. Uma kukhona wayefanele ukuziphindisela futhi wayenekhono lokukwenza lokho kwakunguJosefa, kodwa wakhetha indlela ehlukile. Okwesithathu uJosefa wenqabile ukungaphakathali futhi wakhetha ukwenza okuthile. Wazibona njengomxazululi wezinkinga futhi wayehlala ekhuthele kulokho uNkulunkulu akuvumela empilweni yakhe. Okwesine sithola ukuthi uJosefa wenqaba ukukhetha okunokucwasa futhi wakhetha ukungabi segenjini. Wayefunde isifundo esinzima njengalokho akwenziwa ekhaya. Okwesihlanu uJosefa wenqaba umona futhi wakhetha ukwaneliseka. Ithemba lakhe lalikuNkulunkulu kuphela futhi waphumula esimweni nasembusweni bukaNkulunkulu ayemkhonza. Okwesithupha sithola ukuthi uJosefa wayenqaba ukukhashelwa futhi wakhetha ukwethembeka. Esikhundleni sokuba yisisulu sezenzo zabanye, uJosefa waba ngumnqobi. Sesiyaphetha manje. UJosefa wakhetha ukwephula umjikelezo wesono, nawe ungakukhetha lokho. Siyazi ukuthi amakhaya ethu aphukile ngokuthi ukuwohloka kukhona ezimpilweni zethu nangenxa yokuwa komuntu. Kodwa indaba ekaJosefa isikhombisa ukuthi umjikelezo wesono nokungasebenzi kahle akunakugwenywa. Kungaphulwa izinqumo esizenzayo ngokuphendula kumusa kaNkulunkulu. Ngokuphikisana nenkolelo ethandwayo esibanjwa yilokho esidlule kukho, singafunda ukuphendula ingendlela enempilo yokwesaba uNkulunkulu. Ngosizo lukaNkulunkulu singakhetha ngokukhululekile kunalokho esihlangabezane nakho njengenjwayelo. Singathuthukisa imibono emisha kanye nempilo. NjengoJosefa, uNkulunkulu uyasibumba ngokuhamba kwempilo yethu esikhathini sethu sonke sokuphila. Futhi lokho kusho ukuthi ayikho inkambo yempilo engenasifundo, noma ngabe kubuhlungu kangakanani. Khumbula ke ukuthi uNkulunkulu wayenendaba nokuthi uJosefa uzoba ngubani, futhi uyakhathalela ukuthi sizoba ngubani.